sakiraaɓe hettotoɓe studio tamani ona bisimilla oɗon gonde heɗade heejo kertanago sukaɓe jokolɓe ngo eɗen goni hanndene alannoga e joyi lewru avril hitande 2021 Ousmane Niali Boule Oumar Way Gallo gonnioɗo baru bisimilla
sebe kabaruji ɗi anni Niali Boule garam fuɗɗide ɗum woni fedde neɗɗoguita apaise nde ɓe puɗɗi heeɗe maɓɓe sappo e ɗiɗoɓo wattu jonodu ko yar sukaɓe jokkol ɓuynaji ɗon ɓe dartata kanɓe gollirle cuuɗi forobaji kañi e cuuɗɗi ngala e jeeyal laamu caggal muɗen jaran fato kiitato sukaɓe an gondi e nayirade ɓamde toon ɗi jaari ndiji garan timminiren birki sembe calɗi
kabaru keso belɗo nande e noppi sukaɓe jokkolɓe dilliɓe jande ɓe keɓa e golle
fedde ndeɓnodirta apaise nde heeƴo maɓɓe sappo e ɗiɗoɓo fuɗɗi ko yata sukaɓe jokkol ɓuynayi ɗiɗom hanɓe gollile cuuɗi forobaji kañe fa yetto cuuɗɗe ngala e jeeyal laamu kani ekkintinede golleji Niali Boule
e windugol muɗum an hani fuɗɗude juuɗe noga e jeegon lewru avril ndu yaade jeɗɗi lewru me hitande 2021 to santo ko yata ɓiɓɓe rewɓe capanɗe joyi wonno janguinaɓe ley ngo heeƴo
keɓɓemo kanko noddirta Abdoulaye Kane yo keƴat apaise ley nokku noddirteɗo sanko mo sifi dow hen
lude même d'être avec
fanda muɗum woni dawrude no subaɓe tiriɓe jande ɓe mbawata jangguinede sifa heɓugol golle banggal suivi mabɓe e kañum ɗum kabaru golle ley nokkuji ɗi e gollirde ɓurɗe foof nafude nden noon mi pammina ɓeɗo sukaɓe min kollamɓe nokkuji ɗi kani yaade fa hande ley heɓugol golle o saabi wokkat joni ko ɓuuri hewde e dow ɓemɓe ande ɗe golle tewtete
pour la plupart publié sur les net
baru hollitinde wiide nde jande lebbi sappo e ɗiɗi hani wadde no jangguinaɗoɓe arande kay ɗum walana ɗum ɓen baru e jaran joni kita to sukaɓe jokkoɓe gondi e wadde ittugol jarendi
a wofo e fewi Niali ɓeɗo sukaɓe so woɓɓe kolliti wiide an gondi heɓude hen keɓe woɓɓe du kolliti wiide golle o wona ko yaafi fewi ɗum fufota hono lewru ramadan ndu worrino kanko Fodé Moussa jekkite wonko heɓini hen fa kiita
yo temeɗe sukaɓe kawrata ñande foof ele lugge ɗe kamɓe pelluji mabɓe e burwete ko nande muɗum yalla ittude jarendi e oɗo wattu korka e kañe kuɓɓu sattuɗo e wulare nage ɓeɗo sukaɓe heɓeno gondi ittugol jarindi e ley nokku o e wi mabɓe batte oɗo golle o e mbawi huncande hoore hajuji mabɓe foof
miɗen mbawa wurude hoore amen kaali golle o miɗen mbawi sawrude hoore amen golle o ka so a neɗɗo tinniɗo wonko mbawɗa heɓude hen seeɗa
ka ɗum foof e tawede jogaɓe ɓeɗo sukaɓe ittoɓe jarindi ɓe goytike taɗol koyɗe client en ɓe woni ko Fodé Moussa jagti heɓani studio tamani gila kita
baru joni en kala haala suko fu ɓurɗo tukaku e donnoɓe avioji
a wofo e fewi oɗo sukom noddire Mamoudou Ba
fa ɓiɗdoɗo ɗen famu dow ko woni keɗɗen ko Adama Amadou Haydara heɓini hen dow faccitago Mamadou Samasiku
omo wiye Mamadou Ba mo duuɓi noga e nayyi kanko woni ɓurɗo foof famɗude duuɓi dorboɓe avion maliɓe oɗo tagaɗo ana yiɗi famude kala ko yii e yaade ɗum e yimɓe non holliti kanko suka jokkole malinke oɗo golle dorbugol avion caggal bak makko leydi Mali e ley jande science Mamadou Ba jogitike jandeji makko to Johannesburg leydi Afrique du Sud duuɓi ɗiɗi o waɗe muɗum kala anduɗo oɗo golle dorbugol avion dulla fe wiide yo immadra kewɗi yo dawi ɗi timmata fay ko yimɓe galle makko hollitimo oɗo alahaali o Mamadou Ba gotta e fewi immadra laatade pilote oɗo jokkole dorbowo pourɗo golle hande kay na heddi fa hande anniya yirwude yila makko yo heɓude leruji ujunere temeɗe joyyi dawi yalla omo laato commanda en donto Mamadou Ba yo o yirwu e ley golle makko o
ɗum naɓata e kabaruji mini magga yontere nde mini magga meɗen yontere nde ana fawi dow sukaɓe jokkolɓe ɗimmiɓe daari daranade hokkude e purari no egguɓe warde ɗo bammakoɗo e ɓadali muɗum
fedde ndeɓnodirta association jiguiyaso kañum wondi e wadde ɗiɗo immadraji fewde e sukaɓe kañe e rewɓe hollitinide yimɓe ele heɓɓe ɗiɗo balleguji ɓe mbiɓe beltiki ley golle o sanne
minen kuyi sanne ɗum ɗo na hollita wiide yimɓe ele joni e anniyaji luɓɓuɓe na wattani min hakkillo noon kamɓe egguɓe sinuɓe bisimi gomijo Ibrahim Hammadoun Barke Sare yo neɗɗo fedde bisimoɓe nokku mabɓe o
hecci keñe ɓe gari ɓe jiiɓen rewɓe mawɓe e worɓe mawɓe e sukaɓe famarɓe wonɓe ɗo wembaɓe hanɓe taweɗene mballe ɓe gari wawde wallodirde e meɗen ɓe gara ɓe purrode e ɓen ɓe ñande e mumen ɓe jarde e mumen min jowtiɓe min barkini wargo meɓe satti weltade amin sanne
e wi ardiɓe fedde jiguiyaso espoir wonande rewɓe e sukaɓe yo sifa dawrude kuyam e ley ɓerde ɓeɗo gudɗuɓe sanne nokkuji mum en batte waddi ndenagu keɗɗana Mariame Keita horejo fedde nde
nous avons lancé cette opération
oɗo golle taccugol korka ramadan ne lewru ndu fuf joni wonko koy idi mido immo so mi jotto nokkule to yimbelle cottube iwre jonde mo en woni bibbe leydi mali honorobe ami kanyum en du yimina
yila moro bedo egbebe yo hetagul jam yalla e mbaba rutade le nokkuji mabbe fadde liwru korka warurundu kaddana adje jallu goto yimbele fedde bismobe
alla wartiri e denagu e leydi me do wonden fu yalla e den keba hotudo to iwden to sabu to neddo woni to ibito faysa tawa e leggel lilda ana burani ma ga faysa kedda mi anda ko kedda fu
dun nabata e kabaruji tariki yontere de en kala hande hala sala wale wale
aywa nyali buli min en kami biya dun nyami dodo na e bidum jore jamadu holitindi fa pam en yalla hodon tariki o do golle ngaren kedde mo kanko goto e jangino jande dodo wure andan do kabaru fina tawa mo no dirta fode Musa Sidibe
kamma dum le lewru ramadan sappo mudum watta yimbe minno dum alislamako be minno ana windile dina alislamako maso min kedike halaji sukabe min pamo wiide dum wana alislamako dum hecci dina alislamako nafa mudum ni woni wallo jirgol arande ni sukabe yahan wadoyde no sala wale wale jawde ngure ko keban noko fu faso hitande waytike so be jaltin
en jaran joni kabaruji haro jaldi Championa National League e nyaloma sapo e dide bo fiyama le yonterende jabuji seeda baro nokata e
Ousmane Nyali Boul yoga e jabuji di anni holitindi wid AS Douane Hawi LC Ba 2-0 Stade Malien du Hawi Real de Bamako 1-0 Asom du Hawi IS Bougouni 2-1 AS Police kani e Cas Severe du homo fuwati mbadu goto
nyaloma sapo e tatoba du andama tingaji nay pi alkamisar jabende CS Dougoumla kanyu e AS Police tapi du 1-0 de Sevar Stade Malien kanyi ngadi EN IS Bougouni tapi AS Douane 3-0 Real de Bamako tapi LC Ba 3-2 bo match ngay du kan fi de le yontere de borom
non wori dum woni aljumaare warore de 28 lewru avril du mbian Bakary Diang waran hawrite e yele le on do wattu furdu soni de gawo waran hawrite e Djoli Ba Asie holitindi wi de asko du waran fi de 11 créateurs de ñaarela
Ligue des Champions européens demi-finale ngaji ali ana kane fi de le yontere de
awo fo fi talatar warore de noga lewru avril du Real waran hawrite e Chelsea le noga jetti lewru avril du du wakati 19h Paris Saint-Germain waran hawrite e Manchester City
baro medemila no mbirete nani acirani kabaruji di pati mbagu o yula
non jatti wori Ousmane Nyali Boul e mbiyan sukabe joti be kala do bawi tawede le mali fu e mangal modu fadi be jafe no kon andirde no do e sede yotere meden no dete tous o grande ana wara